Unable mie buya vale nendwe nayo
Ushukujenu
wena petera Hey, undana undana muya kare nendwe nayo
Ushukujenu
wena petera
Sulando
ngibatshela ngemuva uphethe uSBO futhi wadlala ingoma kaMroza bakuxosha abantu. Bathe babembuza basakazi nendathela ukuthi ngabe kwenze njani ifana kalo mbunjana waphendula wathi Zimdola, BK, Ngizwe, Mthobisi, Mdlalose, Charles. Lo mfana wasenkandla indlela kakhulu ngengoma. So ngibese ngathi isinqumo sokuthi angidlale ingoma kaMroza ukuze abantu bezojabula beyijethi nguye ngoba ezama ingoma zazini. Futhi nene nangicindezela sengizotshela izwe manje.
Umsakazo njani wena wolandela qhawe lami intathele njani yelandela qhawe lami unjiniyo njani wena
akuna ngalabo iphindeza qhatha futhi ekarispondeni uge unkwanqa bobu MTN maqhatha ngadili imali ilapho engabuya khona no 10,000 download hambe wena wabuya naye wasuka nini indoda emnyama usalile umfoka mdala wasafo wathi besicela usinike ithuba hobosha sifake kuqala uMr B ngoba uma ke wangena kuqala wena kunayo uyosiphinde sakwangelo V Nangavela bamdedela wangena qale kunami kodwa kwavele kwafana nje waphinda sona leso sasekuqaleni futhi. Yini usukhalela manje wena? Intombi yami
bambu umuntu wakho. Sefike thina bane imali mfanani. Thina somthaya ngeso mfanani.
Hehe. Wehlwa yini pamba mithi lakho? Izelelana nothuthane hotela.
Hey futhi hey waso wathi ungumali wakhe manje mina angenayo nemali wathi uzovuka kusena umenza ikhanda nami ngavuma ke ukuthi awulala naye ngoba wayethe umali wakhe futhi ngoba mina ngisithutha hawu kanti awuphili
hey baby mina uthuthana lapho cingweni baby ngabe walala nothuthana yebo baby salala
kanti wena uthuthana ushima leni ufuna noma ngani yami futhi unamanga nje awuzange ulale nawe ufuna ukusixabanisa
yebo baby salala
yebo
bezela ngephi malaqo
ubuza idwedwe ebalindele methulo yenkinga eseka namaqhathe kusuzo odizeli ngakuvela amakhasi
wajabula uDVD ufaka amafukwazi umfana kaculu manqobo umfana kamsima hudulazi umfana kakhanyile umsile umfana kamdlalo usukhakashe dilize umfana kazwaneni suka endleleni umsizi umfana kamnqube yithi insizwa sesifikile uthi umhlonishwe umfana umkhiza ngibaphusha kangena ngengoma amaqhathe wayifakaza nomabasi ipha lo mtolo phi umabele esikunjeni mhlaba nyaqinisa ngibiza inkunzi goma skandethele nawe waza Fumeka njengisana umntasemzini labe nguya khona. Bawuthi babe buzu ukuthi bani wabashanibatshela ukuthi iyo lendoda senzele yona.